All Stars Music Entertainment. D. Check.
Straight out. ZenPusher.com.
Your moolah.
No need for the intro.
Let's go. Yo. Inena dabwa kaisti kudia kumozi. Nene ni wanga kaisti kudia kumozi. Mama tigawa kaisti kudia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kudia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. Inena dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Siniko neka also you, my guy. Kasumangene samo also you, my guy. Yo, met her pano vera moka kudia hungry line. Kafiki lapo ela like a girl looking fine. Kapempa digiti no nipasa nona fidgety. Nice to meet you nzambo tuma not forgetting ya titi. Days go by na kubondi kambo fika. My sleepover can invest a manoni ngati chika. Kukiche ni konse na kubedi kazi wopika. Kaka kamba I need a favor you have received ya fika. In a dumbwi na kwela mulafu. Apart from my half, you my better half. Mumutu ni Neymar, ni magula Brazilians. Wanilangiza your true colors, chameleon. Aniuza if you sleep ile kanigone. Ngena dekapo ba matha wole kanibaone. Alinai we sazi ba titizi ba na nane nizi ba tsuzi ba tsazi ba titizi ba na pati. Inena dabwa kaisti kutia kumozi. Nene ni wanga kaisti kutia kumozi. Mama tigawa kaisti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God.
She told me she was single, my guy.
She told me she loves me, my guy. Kazini wako also me, my guy.
Kansuma ngene samo also you.
Ata.
Aywe mambala, what you tryna say? Why do I get the feeling ati wanakukana che? Ufuna ni boile ni mubanda mule ubwele unyunye mubukinge na kaloji uko uyende u... Matan wakaere osani tiapamu kamwa na muzi wakali mwache elo ndine nina puanyi. Mwauna tema follow watch tika pa TikTok. Wanikonke lapo na kujensa ati let's talk. Okay, tishite so this between you and I. Stingers ishusha na pali gelo nae wensewa guy. After all nine any side piece but if you insist. Tinga muchae kasete apu but she'll be pissed. Matha akonda vintu mailon sande panga GB 2PM upa GD pakali kozizi. Zaduri kila elo tikaone reaction. Iza kankala ora movie stroke action.
Inena dabwa kaisti kutia kumozi. Nene ni wanga kaisti kutia kumozi. Mama tigawa kaisti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God.
Inena dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi.
Mula Louis Daka All Stars YP Young Zero Peter Petros. What's good? Slim Boss. You smash. Kanyamuru Saka is on Touch was good. Good for hip hop.
On the track.
Yeah. Vibe.
No need for
it. Straight out. ZenPusher.com.
It's a smash beat.